Flex on the beat.
Westside Music Block.
Hey.
King Style.
Nina. Yo, po finish, finish. Zombie Baza.
Mr. Lamborghini.
Kiwe na Moinkun Tavola. Kukutana kwa mwela ngeli Tavola. Kapane holdi na tapaola. Wele ono sina nisika faola. Na nizi fresh and clean. Ukotelu venye inge Vaseline. Losi natawa ni shelen. Molu shelile ni wona ba shelen. If you feel like coming back. Nilato waiting yelu mwanolo vaki. Hey. Navuma kukufama kakibe wali kuyela na nisa kuzwaki. Usike wali ninye mile. Lilato kilo na lene liye mile. Kama swabe ya ipile. Kuli na niwe na falu pile.
Tukabata kukuta kina yo. When you was an ilata you want me back.
You want me back.
Ukatoni fumana.
Kina yo.
Kina yo yo yo.
Tukabata kukuta kina yo.
I'm not your enemy.
Lutoka lisa sita kina yo.
Hey. Oh baby.
Tata inge mota kulisha pula upula koluzwa faselo supala mtala kuna ne usashitala kutela ewa usantavela kutokwe nekese ukani savela uskanswavela nukuvela ela nivize vashemi vatolula ela wena nina sofale kuina nina kushwa kupale lila tokila kukupale wena nina luchiringe sipale sisti size uhupule hani sizibi waka wa mukule kuna usile mukulele utisize chwale nani kupule. If you want me badia uamweza kuna sesi katia lofulo tafameza kuna chwani neke nikava fatia. Baby you amazing kapani zemu nize nilivezi. Ube for my revise. Baby malozi for vice.
Kina yo yo.
Kina yo yo.
Kina yo.
Tukabata kukuta kina yo.
Yo ku finish a finish.
When you was an ilata you want me back.
You want me back.
Ukatoni fumana.
Kina yo.
Kina yo yo yo.
Tukabata kukuta kina yo.
I'm not your enemy.
Lutoka lisa sita kina yo.
Hey. Oh baby.
Downloaded from westsidemusicblog.net.
Tracks on the beatbox.